Niletwe, sitaki mzuko ni shuke, sitaki upote. Ai, watoto wazuri pombe wabe. Usijali mabili wewe nilite.
Mr. DJ Pulo, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
I met a girl that I really like. The way she whine her waist is so divine. So galactic, I turn on a rasta man. If you allow me, I'll be all you need.
Wala iwe unanimada, nikikucha kijicho lako kome kulangada. Kenyan boy don't dada, unanitatizaga, you make me go gaga.
Mr. DJ Pulo, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
They call me beat king killer. Mtu mzima anafinya biti kama cheese na usipime. I got the skills on only feel. I've set a bad beat for you in the industry, yeah, yeah.
Grandpa pays to make your day, my love is gonna make you up, hey, hey. Love me, off me, all day. When I call, better come on.
Mtu we ni madara, unanifanya sijelewi. Josie Mangala, wako nitamwaga Vicente. Uwe ni madara, mara kwako sijielewi. Chelsea Mangala, kwako nitamwaga Vicente.
Mr. DJ Pulo, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.